Farrakh,
one of the people,
Helium Entertainment.
Nilipeleka kenyeji tap in a 5-star hotel, kumbe ni kenyeji tu ate. Waiter, niletea ugali safi marinated omena. Guy fa kenyeji type. Guy fa kenyeji type. Misipendi kenyeji type. Guy fa misipendi kenyeji type. Niko kwa club na msupa na kichwe na kama jege. Mikono zake ni refu kani mebia jembe. Na vila medunga na shuka dipandini kitenge. Na daipende keje sims kani jivile miko kwa gonga. Gonga di nuke kanya sore. Plus video dodo la di ruke kao dede. Man of the people mini sumo na zanyonga na doba za rington. Shaili paka manzali kamia masisco. Mi walai miuchungu chadi wa masa wananyonyesha. Na sizi kafanya kabweke kama doba za kiarjidong. Na kasosi na dogi na cheki milima nyuma na shuku kwa uningong. Tayari paka ni wet, mi nae nani. Napanguza na saviet, mi nae nani. Nilipeleka kenyeji tap in a 5-star hotel, kumbi ni kenyeji tu ate. Waiter, niletea ugali safi marinated omena. Guy fa kenyeji type. Guy fa kenyeji type. Misipendi kenyeji type. Misipendi kenyeji type.
Gonga kitu na kenyeji we hadi twe moshi kama gari ya moshi kio mebeba mira. Gonga, that's why I don't prefer kenyeji type cause kuwa na kitu si titus na si titus mle wa kinyosi. Chindu kenyeji type, that's why ex wangu wakaneri wa nidivose cause ya grani sina ganje. Kasa ukila muna umekona ganje ndi upenda mingi kumbeli kwa kenyeji type.
Nilipeleka kenyeji type in a 5-star hotel, kumbe ni kenyeji tu ate. Guy fa kenyeji type. Guy fa kenyeji type. Misipendi kenyeji type, guy fa. Misipendi kenyeji type, guy fa. Misipendi kenyeji type. Ate.